Skudum.
Mpaka mwisho kuna kuretire. Kila tukitimba wote wanagwaya, wanasali tunavoshusha fire, tunawaimbisha wote kama kwaya.
Kweli siku Ibiza tunaumiza, from Chuga to Ibiza tunagonga visa, ini movie siyo teaser, tunawakimbiza ni kama Mwamposa tunavofanya.
Utanikuta na masela, mishe ni kusaka hela. Big up wote waliopo jela, ni mishe za kusaka hela. Tunawakera tukai kimbwera, tuko gado bado ni mpera mpera. Mapigo za kimnyamwera, kwenye mishe za kusaka hela.
Kudum.
Listen, mishi saka hela, tafuta mkwanja upate watoto wakali ka kamela. Hatumi filter kiwasha kamera, na ndo maana niko busy choke tafuta hela. Kiwa na pesa bro, hakuna mtu ateko the row. Kiwa na pesa bro, hata kutongoza watoto tasahau. Kiwa na pesa, mbona machaba wataongezeka, don't wonder how. Kiwa na pesa bro, mbona watoto wanakuja aulali na bow. Cheki, awa nisumbui tangu nijue pesa ndo kala sketi. Wanajiliza na vanukiaga eti na nukiaga freshi. Nando mana sina masiala kwenye maswari ya mkojo, so my nigga don't test me. Yeah my nigga don't test me, yeah don't test me. Mlize davizo, sisi atunaga likizo. Arusha meni chata down, meni chata wait, ya skiza mapigo. Ukiweka mkwanja wigo, alafu wala tunaga ego. So brother kireona na waka mademo na fata mikwanja lipo. Bye.